mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu muri 2019. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kubatwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika mutwumva kandi no kurubuga rwa internet muciye kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kano gatondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazu. Mutiswa bateguriki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe FDI Inkingi Anselme Mutuyimana bitaramenyekana icaruteye. Abavukanyi banyakwigendera babwiye umenyeshamakuru wacu Kigali Eric Bagiruwusa ko ikiziga ca Mutuyimana bagisanze mu ishamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro ejo kwa gatandatu mu gitondo.
Ku murongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Umurambo we ngo bawusanze ku ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Abavandimwe be babwiye Ijwi rya Amerika ko bamenye amakuru y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Navuganye na Bwana Auguste tubana mbazi mukuru wa nyakwigendera mbanza kumubaza uko bamenye iby'urwo rupfu.
Batwakuye mu gitondo batubwira ko babonye umurambo w'umugore Mutuyimana Serene mu ishyamba kuri kaburimbo ahitwa mu Ndeko. Ubu rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwatwo.
Muhageze
tuhageze twasanze ariwo. Ubwo noneho abapolisi na IPG bakora umusare angete ibyo babonye batwereza kuri
umurambo. Wagaragara gute?
Wagaragaraga mbesiko ushobora kuba bamotoje no kumuniga mbesiko aho twawusanze urambitse twasanze ugaramye gutyo ndabikomere amaso ye yatutse mu kanwa mbesi gusa ndakenge.
Kugeza ubu muri hehe?
Ubu turi mu bitaro Gisenyi. Ni tije watubwiye ngo tufite ari Gisenyi na executive w'umurenge.
Nuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwisha niba ariko mbyumva?
Bagiye gusuzuma icyamwisha.
Aho ni muwe murenge?
Aho uwo muntu yaguye?
Yego.
Uwo muntu yaguye mu murenge wa Kigeyo akagari kanyagarineka umudugudu wa Ndeko.
Uri mukuru w'umudugudu hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo?
Oya nda abantu bari bafitanye ikibazo ndabo rwose.
Mwari mufite amakuru se ko hari abasura?
Twari dufite amakuru ko hari abasura. Uwo munsi yaragereraho mu rugo ni nabwo bahise bamwica.
Aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite?
Aza yefayenda message kwa gatatu kwa kane abwira ko ari bugere iwacu nimugoroba kwa gatatu. Ndahari magambo twavuganye si message yambaye.
Twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB duhamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo. Bwana Anselme Mutuyimana apfuye yari afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Ubwo Madame Victoire Ingabire Umuhoza perezida w'ishyaka FDI Inkingi yafungurwaga yasanze Mutuyimana amaze ukwezi hanze. Uwari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi mu Rwanda Anselme Mutuyimana yiyongereye ku wundi mu Rwanda shyaka w'ishyaka FDI Inkingi naye mu 2017. Umurambo we bawusanze mu karere ka Bugesera. Ishyaka FDI Inkingi naryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwana shyaka waryo, ariko Madame Victoire Ingabire yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza. Yavuze ko Mutuyimana yari yavuye i Kigali ejo kuwa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru ngo yahagaragaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu.
Tukiri mu Rwanda ejo kwa gatandatu haratangwe ku nshuro ya 16 umwiherero w'abayobozi bakuru. Perezida Paul Kagame mu byo yibanze ko harimwo imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda. mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeze nino nkuru.
Perezida Kagame ubwo yatangizaga umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ugiye kuba ku nshuro ya 16 igabiro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, yavuze ko yakunze kutavuga cyane ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda kuko yabirekeye abandi. Mukuru w'igihugu yatangarije abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ko ariko agiye kubamenera amabanga ku muzi w'iki kibazo. Mukuru w'igihugu yavuze ko iki kibazo atari icy'uyu munsi. Perezida Kagame yasobanuriye abitabiriye umwiherero igihe gitotsi kiri hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda kimaze, yagarutse ku mwanditsi witwa Gerard Prinier wakunze kugaragara avuga nabo u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo mu gitabo yise From Genocide to Continental War. Muri iki gitabo Perezida Kagame yasobanuye ko uyu mwanditsi yavuze uburyo yahuye na Seth Sendashonga, uyu yigeze kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida Kagame yavuze ko uyu mwanditsi yemeza uburyo yahuye na Seth Sendashonga mu 1998 hamwe n'abasirikare bakuru b'Abanyauganda bakaganira ku buryo Sendashonga yahabwa imbaraga zose harimo n'iza gisirikare akabasha gukura ku butegetsi RPF na Kagame mu Rwanda. Perezida Kagame ati murumva ko ibi bimaze igihe.
Impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo nerekane uruhererekane rw'uko ibintu byagenze mu myaka 20 ishize, aho mu gihe twari hano tugerageza gushaka ukuntu ibintu byakomeza, ibyo bibazo nibyo bihora bigaruka. Mu by'ukuri Seth Sendashonga yapfuye kubera ko yarenze umurongo. Nta byinshi mfite kubivugaho ariko sinanabisabira imbabazi.
Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibikorerwa ku mupaka w'u Rwanda na Uganda muri iki gihe byo gusana umupaka wa Gatuna bidafite aho bihuriye n'ibibazo u Rwanda rufitanye n'igihugu cya Uganda. Perezida Kagame yagarutse ku Banyarwanda bajya muri Uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare, abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyaha bashinjwa. Yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaze ubushake bwo kubikemura. Yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za 90 witwa René Rutagungira n'abandi nkawe, ati bya René ni ikintu naganiriye na perezida wa Uganda ariko ntacyakozwe. Perezida Kagame yavuze ko abantu ba RNC umutwe urwanya leta y'u Rwanda uyobowe na Kayumba Nyamwasa ko bahawe ububasha bwo gukora muri Uganda.
RNC bakorana na security services zo muri Uganda baravuga ngo aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe patrovers, mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu. Kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of Rwanda, uwo mwanya baba frameinze charge against them barabafata. Government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yaba yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kurikurutinga abantu, niko yagiye niko bamufashe.
Umukuru w'u Rwanda kandi yanavuze ku mikoranire ya Uganda n'umunyemari Rujugira y'abatwa Tribert. Perezida Kagame yasobanuriye uburyo yagaragarije Perezida Museveni uburyo imikoranire ya Uganda na Rujugiro utera inkunga RNC bibangamiye u Rwanda, Perezida Museveni akamubwira ko atamuzi. Perezida Kagame yasobanuye ko Museveni yamusubije ngo namwe Abanyarwanda mukeneye kumenya gutandukanya politike na business. Perezida Kagame yerekanye ko hari ubwo business na politike bidatandukanywa.
Business and politics have no dividing line.
Ubucuruzi na politike ntibigira umurongo ubigabanya. Niba hari umuntu w'amafaranga umutwe cyangwa imitwe ihungabanya ikindi gihugu, sinibwira ko ari ubucuruzi busanzwe. Nibwo se?
Ni ku nshuro ya 16 abayobozi bakuru bahuriye mu mwiherero ahavugirwa ibibazo bikuru biba byugarije igihugu. Uyu mwiherero watangijwe kuri uyu wa gatandatu uzasozwa tariki ya 12 ku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru yo mu karere badushikirije. Mukanyi sase tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika, ndibasuhuza kandi mbaha ikaze ndi Nicole Muziranenge. Gusa uyu munsi mu studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye
Jean Aime Mpawenayo.
Aime, ikaze mu studio.
Urakoze cyane Nicole.
Naho Roger Nigena ahagarariye ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma.
Buri kimwe cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana, tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Turebera hamwe icy'amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko. Tubibutsa ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushinga urugo bafite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo.
Eme, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosera imishinga neza yo kuzarwubaka, maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza.
Oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka, ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira.
Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu, twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato. Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye, aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira, aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo. Ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibi ngibi bibayeho. Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranwe. Gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe. Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe. Ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none.
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basangije mugenzi wacu Itimana David. Isura mutukunze umuntu abagiye bakamwanga wakora iki?
Ibi ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo, sibyo? Gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba cya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri, kuganira ukuri ku bintu byose mu rwanda. Cya kabiri ni ukugirirana icyizere.
Aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo. Bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo.
Ukunda umukobwa umukunda byanya byo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza, ntabwo ku bwanjye ababyeyi bantanya nawe cyase bambuza kubana nawe.
Icyo numva koko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunze kuyonje kubana nawe, n'ababyeyi banjye sinabareka. Rero hagati aho biragoye, nta sho afite aho nga. Rero ntago ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we, ariko njye bimbayeho no comment nta kintu nabona nkora. Nta na hamwe kuko bose ndabakeneyeho nagombamo hagati, mbese naba nkayanga timenye buri cya hirya nahireka.
Yewe kubyiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi, kuko ababyeyi ntago baba guhitiramo uwo muzabana. Ni wowe ugomba kwihitiramo, ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana.
Rwose pe na musango musore kuko mba mukunze tuba twarakundanye, kuko umubyeyi ntago yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda, bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana, bigahora ari intambara mu rugo.
Ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye. Turi muri sare ndimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanura abaje gusezerana amategeko mboneza mu bantu. Nyuma yuko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu, umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Yewe Munezero Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiransengimana Florence umbera umugore. Tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Nyiransengimana Florence, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuel umbera umugabo. Tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
Umuhango ukurikiraho no gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Yewe kanyisige nasani, umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa Kagarama, maze kumva amasezerano ya Munezero Emmanuel na Nyirasengimana Florence, bagira imbirangi mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje kubashyingira nk'uko amategeko abiteganya.
Aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Proseduri ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Iyo baze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga. Tukabigisha uko bigenda ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza. Iyo baza kubuza uburenganzira bwo kwihitiramo, bansubiza muri aya magambo.
Urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Gute tubwire ubwo uburenganzira bagomba guharanira.
Ariko mu rugo ntago bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntago ari we bazabana nawe. Nigiye mba nzabana nawe, rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire wowe
nawe. Nari gushyiraho ingufu zanjye tukabana.
Wari gushyiraho ingufu zawe mukabana. Nta kindi wumva uri gukora?
Nta kindi. Tukabasobanurira nk'ababyeyi banjye, nagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze. Babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora.
Ese ubundi ni iki cyaguteye wowe gukunda Florence?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Cyaguteye gukunda
nk'uko abikubwiye, ntacyo nahindura.
Mengira ngo umaze kubyumvira, bamwe baragira bati rwose njyewe nagumamo hagati, mbese nta mahitamo, sinzi icyo nakora. Abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye, ni njye uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubashimire kubw'iyi nkuru. Ese wo dukurikiye, biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwayemo ute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze, reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga, nyamara agaharanira uburenganzira bwe, ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampaho nashaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda, nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka 4 bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho, kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi, by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu.
Ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo, bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo.
No kujya muri bene wacu mubaga bimbondera imbogamizi kumvuga n'ikintu ngo by'uko nabasuzuguye hakurya ratinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha w'imukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo, baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe, mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe, umufasha w'imukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangira inama z'ubuzima busanzwe, ko nkifuza n'uko yambera umugabo, kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga, twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo.
Ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyizere Niyonzima cy'uko adakwiye gucika intege.
Ko nayagarwa andi ruhande buri gihe nta mubyeyi akambwira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana, ariko nubutabyishyiramwo tuzabana, kandi nkumva yuko nangabona we ko nkunda, kandi nangabona ariko shyigikiye.
Bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza.
Mwiyo nagiraga ibibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha, nanasezeranye ntibigeze baza. Haje mushiki wanjye umwe mu bashiki wanjye bagera kuri barindwi, ku ruhange twavukanaga ntiyaje. Mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana.
Niyonzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura, nyamara bizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we. Ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda.
Uburenganzira bwa mumva ari ukwishyira ukizana.
Kugeza mu ngingo ya mufitanye abana bangahe?
Dufitanye abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri.
Niyonzima Kasimu, reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye. Ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga. Tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuri ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu, turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo, dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu.
Turakomeje n'ikiganiro ejo, dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana n'abo batifuje. Mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana, nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu. Bityo reka tunyarukire mu karere ka Huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya.
Turi kumwe na Metra w'Umuremyi Ngelberi ugiye kudusobanurira icy'itegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo umuzabana. Metra, tubahaye ikaze.
Murakoze. Icy'amategeko ateganya, cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose, ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko. Bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa, kuko uko guhitamo niko guhera kurema umuryango, kandi umuryango akaba ariryo shingiro ry'ubuzima. Ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda, kaburengerwa na leta.
Ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamuye cyangwa bwahonyowe hakorwa iki? Wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe?
Iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye yenda n'uko abagiye batabyishimiye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje, harafata icyemezo cyo kubana nubwo abagiye baba batabashyigikiye. Icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye. Ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze, ni ukwanga ubwa burenganzira bwe arabubujijwe, ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana. Ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka, urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje. Uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano ihari kandi itegeko ribiteganya, icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza, kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko.
Metre, tugana ku musozo, ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu?
Uburenganzira bwa muntu itegeko birahura, kuko uburenganzira bwa muntu buvugwa mu itegeko nshinga mu ngingo ya 17. Iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu. Iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange, ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa, no mu mategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara. Tukumva rero bihura cyane, kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko, ariko ubwa uburenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganijwe n'amategeko.
Uwo yari Angre Berry, umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka. Arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Turabashimiye cyane rero kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwaye mute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728028232, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. ni kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM mukomeje gukurikira ikiganiro ejo nongiye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezeho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe Christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo kubwa ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho
reka nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
Bagenzi banje barakoze ku mikaze rero bakunze ibikiganiro nk'uko maze kubimenyera muri cyumweru cy'anyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byuba uburenganzira bw'umwana aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu Ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire kuri Sibomana Fodisi uherereye mu Ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho umunyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu muryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi Alexandre uherereye mu Ganza mu karere ka Gisagara ndetse na Elezeri Sibo mu Rimyi mu mujyi wa Kigali bahurije kukuvuga ko bikwiriye ko leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze kuhiringa Imana Jean-Claude de urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishura ejo hazaza bakangiri mboni inshuti Jean de Dieu ndetse n'uwifite nimero ihirwa n'9 2 8 ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu kigize agaterera nzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryacyo ari ubutaza abo bana kuko no babyivugira atahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nkuko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku rere bw'abana abantu baduhutse ati gikwiye nuko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muhereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda muhawe ikaze mu gusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2883 2 ndasubiramo 0728 2883 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram aho mubyashakirwa ukandikamo ikiganirisho bikaminira aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaruhije ubutumwa bwinshi ibintu bishimishije bimuteganyirijwe jimwabanye nari Christelle Uwicyeza
Arakoze cyane kandi nongere nshimire bumwe utajya usiba kugusangiza ubutumwa ndetse nahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenzutse ese njye ababyara kubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzuwo byabayeho nimukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2882 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter n'ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Ngira ngo Nicole ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo ni mutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo byamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icy'abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere
reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo akagaruka nje ubasezera nari Nicole Muziranenge na mugenzi wanje
Jean Aimé Muhawenayo
naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nkuko bisanzwe na Crispe Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Deni nahazwe mwari mwazindukanye ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu. Yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira